Yeah, funny boy.
What is it down?
Chewy. Woo. Funny boy, my Kenyan guy, you make me crazy now. Nafoka tika kishika, I'm going crazy now. Yeah, Kanairo baby, uko lezima. Umechazika tingisha, nimekudedi ma. Vile nilikatia dem, kanipatia game. Sitaki mapenzi mbok, nitakupatia fe. Niko maji nimetei, tuende kejani sahi. Nika kuchape mbok, wadi tuvunje TV.
Bambam, you got it from your mama.
Chumba ni dance like a monkey,
nikikupa my banana.
Walk, 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 walk.
Rihanna.
Walk, walk, walk.
Kinoma mapenzi ya minoga mpaka na nona. Ukitaka ngata tafuna manyonya. Sema unachotaka siwezi kugoma. Michezo michezo makini, wenzenu nimezama mazima mazima. Mitandani sishuki mimi, ta ukiwasha nazima nazima. Silio itakase ipapase, ukitaka weza mishendani. Ikamate uichape, yani chai uimwage kwa mkate.
I got it from my mama. And I go dance like a monkey. Ukinipa my banana.
Walk, 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 walk.
Rihanna.
Walk, walk.